Omukulembeze w'ensi yetu eno Uganda era akwatidde ekibiina kya NRM bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga awanjagidde bannakibiina kya NRM mu disitulikiti ey'e Rwampara abasazeewo okujja ku bwannamunigina okuvuganya ku bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo abasabye bano babiveeko wabula bakomewo ku nnono y'ekibiina bakole n'okunoonyereza okusobola okuzuula ensobi waabwe zaava kiyambeko ekibiina kyabwe okusigala nga kigenda mu maaso okwogera bino President Museveni abadde ayogerako eri bannayuganda abakunganidde ku kisaawe ekya Bujaga Playground mu disitulikiti ey'e Rwampara gy'akedde okuyigga akalulu n'asuubiza nti waakuwa omukono ogw'amaanyi ddala okuyambako abo bonna abagenda okusalawo okukola okunoonyereza naddala singa banaaba nga bamutuukiridde ng'obujulizi weebuli obukakasa ku migozi obano gyonna egyaliwo n'abasaba okusigala nga batambulira wamu ng'ekibiina olunno lwe bagenda okutuuka ku buwanguzi bonna
olw'okuba okwiba omu kalulu n'omusango gw'obutemu kize criminal offense kuorukuba wakoleka nkwaine wahinduire results akahindura results nibo mukomo nazo mukihugu so niko nagambira beta ba independence kabagenzi mwene hati tribunal kwerabe etakireberaho nabo bakamwihamu tutunge obujulizi obundetere nyowe nkoregere na polisi.
Pezini Museveni asinzidde eno n'asuubiza abantu be Rwampara nti mu kisanja ekijja wakukozesa obuyinza bwe nga pulezidenti okusuumuusa eddwaliro erimu eriri ku mutendera gwa Health Center 4 okutuuka ku mutendera gwa District Referral Hospital n'asaba abantu beeno bonna okuyira ekibiina ky'akalulu olwono lwe bagenda okwongera okuloza ku birungi ebingi NRM byeze nabyo. Ye maama Janet Kataha Museveni asinzidde eno n'asaba banna kibiina kya NRM okwongera amaanyi mu kuyigga akalulu na naddala muntu ku muntu eyo ku byalo gye bali kisobozesa ekibiina kyabwe okusobola okwenyweza wamera n'okulaba nga mu kulonda okubindabinda kivaamu nga kye kiwanguzi.